the way you look on the job tight. Una let another hat on the top light.
Casa boo. Yeah,
it's let's do it.
So this is your wappy baby.
Papa.
No, this is your wappy baby.
Papa.
This is your wappy baby.
Papa. Papa.
Yeah.
Na hapa.
Let's do it.
Nitakupa wappy baby.
Papa.
Nitakupa wappy baby.
Papa.
Nitakupa wappy baby.
Affect me with your beauty. Can I get some of that my little miss cute? And then if a kitty at him in the when you kitty. Tema, me don't a kafiti. Macho za kufiti manze yoni good look. Nitalipa depo manze kama kuna booking. Vile umeiva manze no more cooking. Nisa kupatazo no more looking. Ugona sexual feelings, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position ebu jaribu kneeling. Umejaza poa hindo nice then. So nisike wapi bebe.
Hapa.
No, nisike wapi bebe.
Hapa.
Nisike wapi bebe.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Bom, killer, come gimme. Do the dirty wine, me na fine girl, see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top, no form, no usorore kipini. Do do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku, why, libidi nifanye bookings. Mr. Kichai, baby, me nataka sushi. Na tufike night, tu wafunze isukuti. Nitakupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchi, zapo kuna kapizza. Ukidorora, dorora, na kupatia katiza. Tunapula puku, vum vum, kimaster. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na taka.
So nisike wapi bebe.
Hapa.
No nisike wapi bebe.
Hapa.
Nisike wapi bebe.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa. Hapa.
Ah. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight.
Kabaridi kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupeleka TZ pale kwa boda na manga. Narudika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchok maze.
Mini mtaita na yangu keni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa lighter.
Sidewai jona kwanga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa lighter.
So nisike wapi bebe.
Hapa.
No nisike wapi bebe.
Hapa.
Nisike wapi bebe.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Tighter.